kulanka ay qabiistii yeesheen Saraakiishan ECOWAS ka socday ayaa looga dalahaa in lagu jeexjeexo isbeddelada siyaasadeed ee gobolka ku soo kordhay oo ay ugu horeyso ka bixitaanka ay saddexda waddan ka baxeen daladan ay 15 dal ku jireen kadib kulan saacado qaatay oo ay albaabada isu xirteen Saraakiishan ayay ECOWAS sheegtay inay sii wadeyso dadaal ay ku doonayso inay wada hadal la gasho waddamadan ka baxay ee Niger, Mali iyo Burkina Faso laakiin ECOWAS waxa kaloo ay sheegtay in go'aanka ay waddamadaasi uga baxeen dalada uu cawaaqib xun ku yeelan karo waddamada ku buhoobay daladan iyo muwaadiniintooda Umar Cali Touray waa gudoomiyaha guddiga sare ee ECOWAS
Indeed, while we were waiting and hoping to see more progress in the countries in
xaqiiqadii xilli aan sugaynayo oo aan rajo ka samayno inaan horumar ka sameyno xaaladda waddamada xilliga kala guurka ku jira ayaa mushkilado kaleeto oo isbiirsaday aan gurad gelinay inkastoo dadaalkeenna wadajirka ah uu abuuray xaalad deganaasho haddana indhaha lagama qarsan karo in hawl badan aynu taallo
Burkina Faso, Mali iyo Niger oo dhammaan xukunka ay la wareegeen militariga ayaa si degdeg ah ugu dhawaaqay inay ka baxeen ECOWAS qoraal wadajir ah oo ay soo saareen toddobaadkii la dhaafay. Saddexdan waddan ayaa ku eedeeyay ECOWAS inay gudan weysay waajibaadkii loo eegmaday iyo mabaadiidii lagu aasaasay iyagoo u hoggaansamay yiraahdeen faragelinta awoodo shisheeye. Waa kaloo ay saddexda waddan cambaarayeen cunaqabateen ay ECOWAS ku soo rogtay oo ay ku tilmaameen mid bani aadnimada ka baxsan. maalmo kadib ka bixitaankooda ayaa dibadbaxyo waaweyn ay ka dilaaceen dalka Senegal halkaas oo madaxweyne Mark Sall uu dib u dhigay doorashooyinkii madaxtinimo ee la filayay inay waddankaasi ka qabsoomaan bishan February isagoo dib ugu riixay bisha December ee dhammaadka sanadkan go'aanka madaxweynaha waxaa ansixiyay golaha baarlamaanka ee dalkaasi laakiin waxaa si weyn u dhaleeceeyay siyaasiyiin iyo dad kale oo badan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda gobolka dadkaasi waxaa ka mid ah falanqeeye Axmed Buhari oo go'aanka madaxweynaha ugu yeeray afgembi lagu sameeyay dastuurka dalkaasi
Any time you interfere with the emergence of leaders in a democratic space is going to create shaky grounds and clearly this is an assassination
mar walba oo aad faragelin ku sameeyso in dimuqraadiyadu shaqeyso waxa abuurmaya deganaansho la'aan runtii go'aankan waxa uu ahaa shirqool lagu sameeyay dastuurka wanaagsan ee reer Senegal hay'adihii fulinta garsoorka iyo sharci dejinta intuba waxa ay jeebka u gareen madaxweynaha mana samayn karaan go'aan aanu isagu raalli ka ahayn
wasiirka arrimaha dibadda ee Senegal ayaa ka qayb galay kulankii ay ECOWAS Nigeria ku yeesheen qabiistii waxa uu u sheegay wariyaasha in xaaladda siyaasadeed ee dalkiisa aysan walwal ku abuureyn ECOWAS ECOWAS waxa la aasaasay sanadii 1977 si loogu horumariyo dhaqaalaha waddamada ku buhoobay laakiin sanadihii dhowaa waxay la tacaalaysay hirar afgembiya ah khubarada ayaa eeda mushkiladda gobolka dusha ka saaray maamul xumi iyagoo soo jeediyey in ECOWAS ay cunaqabateyn ku soo rogto Senegal maadaama ay doorashooyinkii dib u dhigtay wasiirka arrimaha dibadda ee Nigeria Yusuf Tugaar ayaa sheegay in mas-uuliyiinta ECOWAS ay arrintan xal u heli doonaan
We're also here to review the unfolding situation in Senegal and develop a plan to navigate the resulting complexities. We've faced similar crises in the past.
Waxaan halkan u joogno waxa kamid ah eegista xaaladaha ka soo kordhay Senegal oo aan qorshe lagu xaliyo u leeyahay lahayn. Mushkiladu kuwan oo kala horay way noo soo mareen. Kulankana waxa ka soo bixi kara go'aano masiri ah oo wax ka bedeli kara caqabadaha na haysta. iyo fursadaha nooryaala
sanadkii tagay ayaa waddamada Burkina Faso, Mali iyo Niger waxay abuurteen dalad ay ku mideysan yihiin oo la yiraahdo isbahaysiga dalalka Saaxil waxayna wacad ku mareen in mid walba oo saddexaasi ka mid ah uu difaaci doono kan kale haddii lagu soo duulo ilaa iyo hadda ma cadda in ECOWAS ay go'aan adag ka qaadan karto Senegalian kale ama ay qaadi karto dadaal wadajir ah oo dib ururka lagu soo celinayo saddexdan waddan ee ka baxay ee Niger Mali iyo Burkina Faso